chupa sirok ndani kaweka gongo hey. Superstar fioko, superstar konyo. Eti mpelekee moto kumbe anapaka mkongo. Ujanja ujanja mwingi kasungura. Mastaa bongo anapenda kiki kuliko kula. Na wasiku jazo kaja zika na apartment Masaki kumbe na katandika. Noma, ukipewa show na kamia. Mfuko mtupu, jimu unabeba kilomia. Na hindo Tanzania viewers milioni kaka ndani ya lisa unatania.
Yo kama kawa ustawa bongo mikosi. Gari anaendesha chawa ila kadi anayo boss. Ndo mana si shangai atawa kilosti. Mana yuko radhi asire aende photoshoot ili ya post. RP zila sala sala. Singeli ya Kiingereza kinata kutoka Mtwara. Na wanajala wala wasitupigwe mikwara. Umadem zao shepu kajala sura abdala. Nasikia dili macho matatu. Kiwanja una ila simu yako milioni tatu. Ni akili ya upumbavu. Dada unanunua nywele laki sita funakula chipsi kavu.
Siwezi kufiki maisha. Ono ni atari. Nikifanye nimeshiba kumbesha akali. Eti shopping Dubai. Tunaishi kwa kubeti maisha kama kamari. Bongo. Tunaishi kimi chongo. Tunaishi kimi chongo. Bongo. Wa utaberi na uongo. Wa utaberi na uongo.
Made myself a brand kama sito K Bongo. Majina mengi kama vile mkongo. Just to let you know mi waga sile wisifo. Tajua mini nani la siku nkikwea pipa. Fright mode na kapshe nyingi zene nyodo. So you know Bongo na ntazama role model ahead of my time. Mana wana fake ndo nihishi. This nigga get mad hata kwa lolote wanitishi. Special appearance nipo ghetto na jibrandi. Nikitoka kidimbu piche nyingi Hennessy na mani. Na waza makikikiki kukinukisha. Na waza kutrendi na waza kwa bele bila tisa. Wengi ona nita chawa sawa mkosei. Nipo na fledi China tupo tunavunja bei. Nilisha jimeja kunta bada siku tatu nkafufuka. Bongo mna sawe sasa leo ntakumbusha.
Sambo. Na indo bongo superstar, bongo super nja. Wasani wengi walevi mtani masupa ba. Wanatutisha tisha, mitandaoni mapicha picha. Bado wanafunzi na wanajita maticha ticha. Na sana ya bongo,
daku daku,
yani ni
chafu chafu.
Kitaka kutoboa kuwa jawa pigwe. Na ukisikia sembo, jua kimesha nuka. Mwana natoka guesti na shuka zisha chafuka. Wambie wapenda nyama sinza kumekucha. Na ukileta shobo unapelekwa kimara bucha.
Siwezi kufiki maisha, ono ni atari. Fanye nimeshiba kumbesha akali. Eti shopping Dubai. Tunaishi kwa kubeti maisha kama kamali.
Bongo.
Tunaishi.